Katya. Mabuye lokushinela just by what is nine. Mina ngiyacava ukuthi ifede mina blind.
Yebo.
Ichantana ngicima njengespy. Abazokhala inkizo endleleni nenkani. Angithengi buso mina ngiba ngespy. Unemana, unedlala. Ngifuna izinto ezishabile ifini. Awanda abanye benu ufede nemzwini.
My kindness for weeks, you took my kindness for weeks. Kumele angaphandle, angifuni imfanelo zami. My kindness for weeks, my kindness for weeks. Kumele angaphandle, angifuni imfanelo zami. Zishayayo kanti kamba, into yakho izowenza sicaba. Ungazi isoze sihlangane, kumele angaphandle clever sicaba. Ungazi isoze sihlangane, kumele angaphandle clever sicaba. Clever sicaba, kumele angaphandle clever sicaba. Zishayayo kanti kamba, into yakho izowenza sicaba. Ungazi isoze sihlangane, kumele angaphandle clever sicaba. Ungazi isoze sihlangane, kumele angaphandle clever sicaba. Clever sicaba, kumele angaphandle clever sicaba. Kumele angaphandle clever sicaba. Kumele angaphandle clever sicaba.
Yabona lento yami yokuthambisa isandla yenza abantu bangijwayele kabi. Yenza sibadalele iplani. Yenza sibadalele kabi kaja. Kaja. Same thing kaja. Nacho kaja. How sticks kaja. How easy does it kaja. Show. Best great show.
Emapantuleni,
emapantuleni.